Umenifunza nisivyovijua hey. Kwenye ulimwengu wa mapenzi oya mafichoni umenifichua hey, yeah, yeah. Nashindwa ta pretendi oya. Ukiongea kama unanongoneza hiyo sauti umenisunda kama vyombo juu ya meza. She the cutie, oh la la la. Ukweli yote na ujua mimi jinsi navyo kupenda kutoka moyoni. Umeijenga na furaha. You're my Valentine, baby, my sis man. Hasa ukiwa na mimi all the time, baby, we'll be mine. Ooh, ooh.
Love, right?
I love you,
Babylon.
I love you.
Let's go.
Kama we ni Adam unakuwa na Hawa na ndege utamu wake ni kuwa na mbawa. Naruka na steam ya pens kama madawa. Ni mafuta line ukinipa na pagawa. Nipe kila sick twende sawa. Haya, haya. Hey honey, so lazima iwe Valentine. No. Hey baby, mambo vipi, kila kitu fine. Okay. Nimekasa na vijiti kula kwanza wine. Hata wakufiche vipi nyota ina shine. Nimejitoa kwako. Hii ndoa ipo kwako. Najinoa hapo. Nimeloa na kunuka kama dampo. Nafanya utakacho. Oh. Ufurai nacho. Sipe pesi macho. Mi hapa ndo penzi wako. I love ya, I miss ya. Na kutaka siwezi kukudisi ya. Wa ubavu hella, peace ya. Na kufata unapokwenda kila bless ya.
You're my Valentine, baby, my sis man. Hasa ukiwa na mimi all the time, baby, we'll be mine. Ooh, ooh.